exclusive from Afrofi.com.
Lovisi Blues, Da Costa, East Africa, Congo, Bese Colabo.
Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you. Show me your love, my baby. Please absorb me. Nakukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you. Show me your love, my baby. Please, I'm sorry.
Ndagukunda, nikukonda na kupenda. Je t'aime, I love you. Ibyabavuga bihorere abamagambo. Ubi mama twi, yeah. Ibyivugo n'ibisigo bigutaka. Bizahora mu rugo, bishyize mu mihigo. Kakarabo kera ku mubuto, gahora gatatse ko ku mugezi w'urukundo. Hari uwo nakabikiye kuva kera nkiri muto. Ni wowe mukunzi, yeah. Gihozo cyanjye, gasaro kanjye. Ndamutse yanjye, rukundo rwanjye, yeah. Simbi ryanjye, muraniteka. Umurajanjye nza guhora hano.
Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you. Show me your love, my baby. Please, I'm sorry. Nagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you. Show me your love, my baby. Please, I'm sorry. Bolingo na you, yezubu manungaya. Bolingo na you, yezubu misanungaya. Nakaka you depuis que là tu le sais. Perfection d'amour na zone. Ok, he wapi. Otiki nga na nani na kumyolila na nyapangu za pinzolina ngai maya miswe kotanga na lila kuna yo swaka tiki zaka walai swaki mpita kanga walai baluki mamu panzi walai swaka kota kanga walai mana lila kaye walai. Oh, mambo, 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 mana yonga ye. Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you.
Show me your love, my baby. Please, I'm sorry.
Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you.
Show me your love, my baby. Please, I'm sorry.
Niwowe nahisemo ngwino mbere umufasha. Oya sinaguhisha mukunda, yeah. Makanyaga yabifuza kera hambire. Baduhaye urugero rwiza n'umuca. Nanjye niko kuri kwanjye, niwowe nahisemo. Uze mpora hafi, nzagukunda iteka. Sinzahinduka ndarahiye. Ringi mpora hafi, gako nyine toye, yeah. Nzagukunda abanzi baganye. Narahiye kuva kera ko ntazakureka. Kuko ntacyo bazakora cyatuma dutana. Oya sinakureka mukunzi, yeah. Mbisubiremo, ni wowe nahisemo. No change, no change.
Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you.
Show me your love, my baby. Please, I'm sorry.
Ndagukunda, Nikukonda, Nakupenda sana, Nikupenda baby. Je t'aime, I love you.
Show me. I'm sorry.